te tahi kaupapa matariki, ki Ruatoria, arā ki Uepōhatu. Ko te kaupapa tēnō matua me kē, ko te whakawhanaungatanga, te whakakotahi i ngā whānau, ngā hapori, no te mea, mo te nuinga, o tēnei pau, ngā marama e ono e whitu pia, kua pahuri ake nei, me kī kua noho mātou, ai roto te tuahotanga o te waipuke me kī.